Palamentaisis ebbaga ly'obwetengereze bw'eggwanga eprotection to the 72:26 eryabaddeko okusoma eggwanga bannayuganda bangi mu kuwaako ebirowoozo baali baaligaana. Ssentebe w'akakiiko ka Palamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga ezoona mu ggwanga Wilson Kazwenje eyasomedde Palamenti alipoota y'abaka abasinga obungi mwe bawagiridde ebbago lino. Waliwo ennongoosereza ezaakoleddwa mu bbago lino nga kirina bakuyisibwa omuli okuggyako minisita w'ensonga z'eggwanga ez'omunda w'obuyinza okukkirizibwa okugaana ensimbi okuyingira mu ggwanga wabula ng'alina okutegeezebwako mu buwandiike. Palamenti eragyeko minisita w'obuyinza okwaza ekifo kyonna eky'omuntu oba n'ekitongole ekiteeberezebwa okuba nga kyandiisa obutebenkevu bw'eggwanga mu matigga akati alina kusobola kufuna kiragiro kya kkooti. Palamenti era yajja mwaka wairo akabadde kwogera ku bannayuganda okufuuka bagwira omuli abawangaira mawanga ne ku mawanga era nejjako ne minisita w'obuyinza okulangirira omuntu yenna nti afuuse omugwira. Mu kusooka abaka Palamenti okulobodobonya gavumenti nabo banjudda lipooti ez'abatono minority report nga bakulembeddemu omubaka ewa Erute South Jonathan Oduru nga balaga nga balala abawandisa lipooti z'abatono kuliko Wilfred Niwagaba, Gilbert Oulanyah, Abdallah Kiwanuka, Betty Nambooze, Nimira Lubega Ssebbo na Kalya Maggwa. Abakono basabye sipiika wa Palamenti agobe ebbago mu Palamenti ey'ekkumi n'emu kiwe bannayuganda omwagaanya okwongera okutegeera ebiruubirirwa bya gavumenti mu bbago lino. Mbaka Betty Bakireke Nambooze agamba nti ebbago lino lyandikomezeddwa mu Palamenti eddaka ey'ekkumi n'ebbiri ng'amaze okwekenneenya n'okwebuuza ku bannayuganda. Bano mu alipoota zaabwe basabye ebbago lisuulibwe eri kubanga tewaabadde kwebuuza kumala okwebuuza kwakomye mu Palamenti gy'oli bannayuganda abalala bonna tebalina kirowoozo. Agamba nti erina kye ligenda kuvumula mu kusoomooza okuliwo n'ebirala bingi. Tuulizaako ssentebe w'akakiiko ka Palamenti awala ku nsonga z'amateeka Stephen Baka Mugabi n'agumye bannayuganda nti ebisinga ku kwabadde okusoomooza okwali mu bbago lino baakuggyemu kwe kweyisa.
Obweraliikirivu obwo obwavaayo mu komiti twawa abannayuganda bangi nnyo boogere era ne boogera era ensonga ne zivaayo bulungi. Sente ziyita mu banks nga zijja kuyambamu investments ezo zonna sente zonna twaziggyemu bbiiru. Sente zijje tezirina tabu. Ebibiina ebyanakyewa byonna twabiggyemu. NGOs teziriimu n'ebibiina by'obufuzi nabyo okusinziira ku akawairo namba 2 ennyingo 4 akawairo namba 2 naye paragraph ey'okuna n'ey'okutaano ne political parties nazo zisobola okufuna sente ze Twitter grants zisobola okufuna sente for development assistance. Kati obuzibu buliwa yeteeka lireseemu ani amasomero universities amalwaliro banks zonna zivuddemu zino company nga NMTN zonna zivuddemu kati ani asigaddemu teeka yoyo agenda okukola activities ebintu ebirimu akawairo namba 2.